babalo bakushwele baba izwe lakho kweli ngodla balo kule ntombazane mshiyele ukuthi mina nginamahali mina bengitshela ukuthi yena ayo yangithanda wangitshela ukuthi kuyena Kodwa baby hai Sando asa Unshi heleni we
Yeah.